di Radio Sveglia America. Radio Sveglia America e voi di Washington DC, mucirundi no mucinyarwanda, uburundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu na 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose, kuri Facebook, YouTube na Instagram, turi kuri radio yacu, udusanje no ku rubuga wayishatu radio yacu vw.com. Muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsabwa kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongeye kuba ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi tariki 29 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2020, umunsi wa nyuma w'ukwezi kwa kabiri. Buhoro buhoro umwaka uragenda uvaho kwezi kumwe kumwe, umunsi umwe umwe, isaha imwe imwe, umunota umwe umwe, isegonda rimwe rimwe. Niko bimeze igihe nk'igihagarara, natwe hano ku Ijwi rya Amerika ntiduhagaze, twaje kubaha akanya mukunda ko gusangira ibitekerezo no kumva indirimbo zidufasha kuruhuka muri weekend. Shekere Yemi Alade.
I'm
Chekere ni indirimbo ya Yemi Alade mu gihugu cya Nigeria yafatanyijemo na Angelique Kidjo Hose na bakobwa cyangwa se abategarugori b'Abanyafurika muri Afurika y'Uburengerazuba. Indirimbo yabo inshyashya rero Chekere twabagezagaho. Twageze rero muri kakanya twakiramo telefone zanyu tukabaha ijambo mukatugezaho icyo mutekereza bibera iwanyu aho ngaho cyangwa se mukagira icyo muvuga ku makuru twabagejejeho. Uwa mbere duhereyeho ni Vincent Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane kuri Ikaze, ndanezerewe ko mpamaye kugira icyo navuga ku makuru amaze iminsi atambuka mu Rwanda ndetse n'ibera mu Rwanda. Nishimiye cyane kubona nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahindura Minisitiri Evode kubera byinshi yari yarakoze bibi tutari twishimiye. Tukaba twarabonye biraje ari byiza cyane ko n'ahandi mu zindi nzego byajya bikorwa mu gihe umuyobozi ahohoteye abaturage.
Yoneze Vincent, ibyo bintu usibye biriya byagaragaye abantu bari barabivuze ko ahohotera abantu.
Abantu bari bagiye bavuga kenshi ku mateleviziyo, cyane cyane nk'ikiganiro kigeze gitambuka kuri televiziyo y'u Rwanda aho Evode yaganiraga na Dr. Frank Habineza. Abaturage bari bakurikiranye icyo kiganiro igihe Evode yabwiraga Dr. Frank Habineza ko kuganira nawe ari ukwiyahura, bari bamugaye berekana ko izo mvugo zidakwiye. Mu by'ukuri nyine biriya byaje ari indunduro, ariko bari barabyerekanye kenshi berekana ko imico ye atari myiza.
Nuko rero uti icyo gikorwa uragishimye, komeza.
Ibyo bikorwa naragishimye cyane kuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyize mu gaciro kandi amusimbuza umuntu nawe ushoboye. Twizeye ko biriya byabaye byiza kuko bizerekana n'abandi Banyarwanda bose bayobora ko kutubaha abaturage atari byiza kuko aribo bakorera. Ikindi kintu kimaze iminsi kinshimisha mu Rwanda ndetse kinashimisha Abanyarwanda muri rusange, Tour du Rwanda irimo iraba nava ko yazengurutse igihugu cyose.
Ariko se Vincent, uretse gato tutarava ku cya Evode, ko mperuka hari uburyo bw'iperereza bwatangiye, ubu bigeze hehe niba bikurikirana?
Ntabwo mvugira inzego z'iperereza, ibyo mvuga ninjye ku giti cyanjye nk'ibyo nabonye. Icyo numvise batangaza nuko bamukurikirana, ibindi mwabibaza inzego z'iperereza njye ntabwo nzivugira.
Twagiye muri Tour du Rwanda.
Tour du Rwanda yarashimishije kuko yazengurutse igihugu cyose, Abanyarwanda barishima, abasha kubona umukino bakunda w'amagare, cyane cyane ko indi mikino yo itadushimishije kuko tutabasha kubona itsinzi, ariko Tour du Rwanda mu by'ukuri yaradushimishije kuko Abanyarwanda bamwe na bamwe bagiye berekana icyo bashoboye, bituma n'urubyiruko rufite iyo gahunda yo kuba rwajya mu magare rubibona hirya no hino mu cyaro. Ni byiza, natwe twarabishimye.
Ariko Vincent, buriya se singira ngo ubwitabire bw'Abanyarwanda n'akazi bazakoramo bizamenyekana amarushanwa ageze ku ndunduro?
Oya, ariko ku ndunduro urebye na n'ubu bitwaye neza kuko Mugisha Moyiza ari ku mwanya wa kabiri. Mu by'ukuri ku ndunduro dufite icyizere ko na Tour du Rwanda yayitwara.
Urabona yikozaho imitwe y'intoki?
Rwose birashoboka cyane kuko kuba ari ku mwanya wa kabiri biroroshye ko ikinyuranyo cy'iminota irimo hagati n'uriya wa mbere yayikuramo ejo Tour du Rwanda akayitwara.
Noneho murimo murafana Abanyarwanda bayitabiriye ku buryo bw'intangarugero?
Mu by'ukuri urumva ujya mu Kinyarwanda baravuga ngo utera uburizara bw'ibanza, ntabwo wajya gufana abanyamahanga kandi ubona bagenzi bawe barimo. Mu by'ukuri turabanza gufana Abanyarwanda, ubwa kabiri tugafana n'abandi batsinda, ariko icya mbere ni uko dufana abanyagihugu kurenza abandi.
Hari ukuntu njya mbona mu marushanwa yo hanze abaturage batera umurongo bafite amazi yari mu ducupa, bafite utundi tuntu, abagenda ku magare nka hariya muri Tour de France banyuraho bakabahereza nk'agacupa k'amazi. Namwe aho ngaho mu Rwanda niko bimeze?
Mu Rwanda biriya ntabwo byemeye kuko bishobora guteza umutekano mukeya. Buri kipe ifite uburyo irorganize kuko ikipe ifite abantu ndibwira batanu baba bakina muri ekipe. Baba bafite ukuntu bayipanze, umukinnyi agaherezwa mugenzi w'amazi bitewe n'uko babiteguye. Ntabwo biriya mu Rwanda twabikora kuko ntabwo wakizera amazi banazana ko yaba ari meza cyangwa yafasha abantu bari mu marushanwa kuba bakomeza gukina neza. Ntabwo bira Leta y'u Rwanda yabyemera, ariko nta n'icyo bimaze kuko ashobora no guteza impanuka.
Ugize uti bashobora gutanga amazi atari meza?
Ndavuga amazi atari meza n'amazi yanduye bitewe n'uko kuvoma nko ku migezi harya amazi aba adasukuye neza. Nicyo navuga, ntabwo navuga amazi ashobora kuba ari ibintu bitari byiza.
Ahumanye, hanyuma se mu Rwanda nta nganda z'amazi zihari ku buryo zatunganya amazi neza agahabwa abakinnyi muri ubwo buryo?
Amazi arahari atunganyije neza, ariko ntabwo icyo kintu bagikora ku buryo badistribuwa mu baturage ngo bari bo bayaha abakinnyi, ahubwo bo bayitwaza bitewe na cortege ziba zateguwe akaba ari bo bagenda bagenera abakinnyi.
Komeza nagukomye mu nkokora kubera amatsiko, mba nshaka kugira ngo n'abadukurikiye bamenye uko ibintu bigenda. Komeza igitekerezo cyawe.
Ni byiza cyane nabyo kumbaza kugira ngo n'abadukurikiye basobanukirwe batazi u Rwanda. Iyi turi di Rwanda rero nk'uko nabivugaga yabaye nziza ku Banyarwanda tubikurikirana, kandi yabaye nziza no ku banyamahanga kuko babashije gusura u Rwanda bareba uko mu Rwanda tugira ambiance, bareba uko tuyobowe. Biriya mu by'ukuri bizabasha kwerekana isura nziza y'u Rwanda itandukanye n'ibiba bivugwa hirya no hino. U Rwanda ntirugendwa, ntitwakira abashyitsi neza, ariko babonye ko twabakiriye ko nabyo bibafasha, bigatuma n'abandi bazaza, ikazatuma Visiti Rwanda irushaho gutera imbere kurenza uko yari imeze.
Vicente, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo n'ayo makuru tugejejeho yibera mu Rwanda. Ukomeze kugira weekend nziza no kuruhuka neza nyuma y'umuganda.
Namwe turabashimiye, murakoze cyane ku mijambo.
Reka twakire na Demokrate Ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Demokrate, uranyumva?
Narumva cyane.
Uherereye hehe?
No, i Burundi.
Nuko rero amakuru kiyeho ngaho mu Burundi.
No, kamanda arashimye kumaze kuyumva mukanyakuru.
Ndakumva ariko ndumva hari ibintu bisa n'ibisakuza ku ruhande rwawe.
Ndabibasha niko ngayitambuye.
Nuko igitekerezo cyawe.
Hanyuma. Ni kuvuga rero makunda yagezaho. Halo? Ni kuvuga ngamuze nakutumira ikiriho cy'amatora. Ariko ndiko ndaraba kuri ba politiki, ntabwo icyo kari cyiza cyane, ahubwo bakarusha inama cyane.
Barapfiki?
Ni kuvuga yuko ubutandukane bwa politiki. Nabona ko rero ikigoye akagihazi ni kuvuga abarongo imigambi bareza gufunganya cyane cyane niyo akoreye muri birare ishize. Yababwira ko ariho imigiye yateye yarwanye, ariko bagasanga ntabwo ari byo n'abandi bantu.
Ariko se ibyo bintu urabona byakemuka gute Demokrate kugira ngo iteka amatora najya kuba iyo mirwi ivuga y'urwaruka cyangwa abandi barwane, urabona umutaruwe?
Mo umuti nubwo deza kuvuga mu ndabo abije byo ntaragicwa bikaza na cyane cyane rwaruka rw'umugambi ku butegetsi ngo bandamiye cyane indi migambi batavuga rumwe. Ndiko ndakubwira ka politiki ko nanjye nendera yose cyane gose naga n'aba ngo bagunze cyane, ndabona kuko ubyifatamo nabi cyane gose.
Niko ubibona?
Yego, kuko nyaga nawe inshinge ngira henshi cyane gusa cyo nasaba nuko abarongo gukwako cyane cyane mu mwaka w'ubutegetsi bigenda kuba disipline bakagugisha kumenya kwa n'undi gwaruka. Kugira ngo rero umwuka ukomeze kuba mwiza cyane, hanyuma twese abarundi hamwe tutegure kujya amatora imiti itekanye tuje twese nikuvuga uto tsinda nako yatsinzwe kuti naba azatwarize bose nimico mbona cyatuka gukobwa
urakoze cyane demokrate ukomeze kugira weekend nziza
yego nama kugira meka nako tukakura muri iyo gihe
reka twakire na Jalong Rambaramba muvandi amakuru
makuru ni mezi n'isi n'ishi muvandi mwe
ni mpamo ya mungu turaburanye
mera ku mukuru ati tumeze neza kazuba ni kesho turimo kuva mu muganda mu kanya kayo
indara ho ngaho rero najyaga mpanyura hari ibishyimbo byiza byiza by'ibitonore sinzi niba bikihera muri iyi minsi Aje kanyura indera ho ngaho hari ibishyimbo byiza by'ibitonore sinzi niba muri iyi minsi mu kibyeza.
Ah ibihe byarahindutse climate meze nabi.
Eh.
Climate rapize habize rwose ubu ngubu nange wenda nubwo nari mfashe nkavuga nti birakambe ntere mwumba kuri uyu mugoroba. Ariko imvura imeze nabi rwose harimo kuvura idasanzwe tukibaza kwise urunuruga rwari tumenyereye ni
urabona ishobora kuzatera ibibazo mu musaruro
ubu ngubu wenda nk'urugero naguha nahangaha wenda mu gace ntuye mu ngurowe hano wenda ku rugabano rwa mukuyi cya kirenga ahantu hari umuhoraho w'amazi mu buzima bwanjye iminsi ishize hagira imvura ariko kuva nahaba nibwo nakibona imvura yaragiye ikushyura ikintu bita ubutaka mu misozi ruguru uranyumva
ndagukurikiye ariko ndumva telefone yawe igenda icika ubanza rezo itameze neza
noneho imvura iragwa ari nyinshi cyane ayimanura amazi menshi cyane aragenda mu mirima amasaka yose arakushyura aramanukana hasi mu gishanga
ese muracyahinga n'amasaka
tuba turahinga n'ubungubu turimo kuvugana n'ubungubu nyihagazemo kabiri
uziko buriya igihe mperukira mu Rwanda ntabwo ari kera cyane ariko ntabwo mperuka kubona amasaka
ubu ngubu barahari rwose ubu ngubu ni meza cyane ubu ngubu ndabona basangiye bagara ubu ngubu barimo kuyabagara neza cyane kandi ndatekereza ko wenda nubwo iyo mvura ari nyinshi ariko wenda ashobora kuzigeraga
ye nuko rero ubwo nyuma y'ayo makuru ye ibihingwa n'ukuntu ikirere kimeze reka nkurekere umwanya n'ubundi wari uhamagaye ushaka kugira icyo ubwira abumvira ibya Amerika
wenda rwose umwanya n'uwanjye wenda ifite ko maze iminsi myinshi wenda ntabasha kuvugira kuri radiyo bitewe wenda n'ikibazo cy'indwara maranye iminsi ya malariya yari yaranzonze
wowe ntabwo ujyamo mu nzitiramibu se iteyemo umuti
oya inzitiramibu kuyiryamamo na marara ni ibintu bitandukanye kubera ko ushobora kuteramo mu joro ariko ngero wenda ndimo kuva mu kazi mudasaba wenda saa mbiri z'ijoro wenda ndimo ndagenda n'amaguru ushobora gusanga n'ubundi wa muhamwe se mu ishyamba se cyangwa cyangwa muri rwa rutokisiye n'ubundi wahagukuye nawe n'ijoro
no muri ayo masaka no muri ayo masaka uhagazemo ubwo niba wakunze kurya imisigati imibu ntabwo ntabwo ikurebera izuba
ntabwo yakurebera izuba n'ubundi ushobora gusanga izuba kuriye se cyangwa wenda n'igihe utarajya kuryama igihe wicaye hanze se cyangwa igihe uri no mu ruganiriro igisaba wenda wibagiwe nko gushinga amadirishya ugasanga wa mubu wajemo n'ibindi ugasanga
urakura nyarutsa twakire na ndabona nari n'undi muntu witwa Nibitanga utegereje reka twe kumutindira nyarutse ibitekerezo
noneho wenda nk'utundi turi navuga ntadufatwe
telefone yawe irimo irabizana
ndimo ndakubwira
yego
nawenda navuga kuri indwara ya coronavirus barimo kuvuga yageze hano mu munsi butayu bwa Sahara urasanga ni indwara iteza ikibazo cyane rwose wumva abantu bafite ubwoba ku buryo barimo kuvuga ngo na shampiyona z'iburayi bagiye kuzihagarika bitewe n'iriya ndwara zirimo kugenda ikwirakwira cyane kugira ngo wenda ku bibuga by'imipira wenda batazayikwirakwiza cyane wenda abafana baje gufana nk'ubu wenda natanga nk'urugero nko mu Butaliyani hari imikino imwe n'imwe bagiye bahagarika kubera naho yabashije kuhagaragara ku rwego rwo hejuru nibaza nkavuga nti se wenda iki cyorezo kizabonerwa umuti ryari kubona ari icyorezo gihangayikishije isi yose kugera naho ibihugu bikomakomeye nabyo byagize ubwabo ukavuga ati iki cyorezo kiraza kuza kumara ise tukibaza tutse nkatwe nko muri Afrika se cyangwa nko muri aka gace dutuye ko tutabashije kwirinda cyane kubona abantu bagenda basuzanya ngo barakurikiza umuco avuga ni nko munsi yaba yageze mu Rwanda rwose bizaba bikomeye cyane shobora kuzatuma noneho wenda ikindi kintu navugaho ni iki kibazo cy'indige bavuga zirimo nanone gutera muri Afrika ngo zirimo kurya ibihingwa ejo bundi hari ku cyumweru hari cyashize sinzi hari umukristo umwe twari turi kumwe arambwira ati muri Bibiliya havuga ibibazo Imana yateje Farawo ubwo yangaga kurekura Abisiraheli aravuga ati mu byorezo byose yateje icyorezo cy'inzige nicyo cyatumye arekura Abisiraheli baragenda
yarakubeshye
nibaza nise na yino nuko wenda yambwiye nibaza nise wenda icyo cyorezo cy'inzige ntago twebwe cyazatugiraho ingaruka zikomeye cyane noneho wenda akandi kantu navugaho hari ijambo hari inkuru Eric Bagirubusa yakoze kugushize ivuga ku ngabo z'u Rwanda ubwo uwo bita muganga yari ajyanye ikiganiro n'abamotari inkuru yateje ibibazo byinshi cyane abantu hirya no hino bagenda bavuga ibintu byinshi ku mbuga nkoranyambaga wenda muje kuza kubona akanya gato mwaza kuzenda kwidushyiramo nk'akantu gatoya we hari umuntu yari wansabye ko naza kuza kubimuvugira wenda bakongera kwisubizamo warakantu gato ashaka kuza kumvamo mubinyemereye mwabinkorera
Jean Long urakoze cyane mpereye kuri iyo nkuru icyo nakubwira nuko ijwi rya Amerika rizagerageza gushaka umuhanga mu by'umutekano n'igisirikare kugira ngo agire icyo abivugaho abudukorera ubusesenguzi kuri iyo nkuru naho icyo waruvuze ibindi biri waruvuze nta gisubizo nakubonera kuko ubwo nyine duhereye kuri corona n'ubundi inzego z'ubuvuzi zirahari zizagira inama abaturage nk'uko zikomeje kubikora nta wifuza ko yagera mu Rwanda ariko biramutse bibaye ndizera ko igihugu gishobora gufata ingamba zijyanye no kwirinda nk'ibyo bavugaga byo kuramukanya n'ibindi bakaba babyihorera naho kiriya cy'inzige nacyo nanone nta muti ngifitiye ariko impamvu nakubwiraga ko umuntu yakubeshye nuko njya nsoma Bibiliya nkibuka ko urupfu rw'abana b'imfura b'abanyagiputa aricyo cyago cya nyuma uribuka ko habayeho igihe bitaga pasika basigaga amaraso ikomanizo by'umuryango kugira ngo marayika uwiteka naza kuhanyura aze kumenya ko uwo muryango ari uw'Abisirayeli iye kwica imfura zo muri uwo muryango urumva rero ntabwo ari inzige uretse ko inzige nazo ziri muri ibyo byago icumi byateye reka twizere yuko zizahosha ntizikomeze kuyogoza Afurika y'Uburasirazuba kandi abaturage bakabasha guhinga no gusarura Jean Long urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo ugire weekend nziza
nawe urakoze cyane witeka bito kuri VOA kabisa
ye reka twakire n'ibitanga
Hello.
Nibitanga wakoze kwihangana cyane uherereye hehe?
Ye mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Muyinga.
Amakuru ki aho Muyinga mu Burundi?
Muyinga n'amahoro n'akazuba harimo karaka ibintu bimeze.
Nuko. Igitekerezo rero washaka kutugezaho ni iki?
Cyane nashaka kubageza ku bintu bishikari tatu.
Yego.
Aha iwacu mu Burundi twemeje amatora regaya mezi abiri umva abagiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nenda amaze kumenya umwe w'umugambi CNDD-FDD amwe na Gatogwasa umugambi FNL
komeza
halo hanyuma rero jewe ikibazo kubera yo bavuye gutanga ibyangombwa mbere gukwiza idosiye kugira bazokwitobera barashikiriza ikintu ku iradiyo rero ejo nyene nk'ihenze yari ejo nyene niho Gwasa yavuga bamubajya abanyeshamakuru uti none wewe amatora uriteguye kwemera ukabyogenda akavuga ngingo abenegihugu ho bazoshiranyeho njo Ndoshi ariko ngo amatora yateguwe neza. Cyandibaza. Amatora kugira kuyiwe abe yateguwe neza isiguriki. Yoba ndi nk'umuntu ari hasi ngo umenyeshe amakuru ndafate yoba ndi ngo umenyeshe amakuru akandamuka. Ati kuyiwe kugira amatora yiteko yateguwe neza. Abaye yateguwe gute. Ikibazo benshi aniraza. Ifite abyobyemereye izoba mu matora mu gihe atatsinze twashaka rero nk'uko muramesha amakuru muzo mudutumire kuri radiyo hanyuma tumubaze ibibazo kubera nigaye ndituzotora twaca dusubira muri zayo ndibesuri dusubiye mu 2015 umwe yagase uwundi yatowe dusange dusubiye mu yindi ntambara abarundi tukazokana mu bintu by'intambara z'intambara bitazokwigera bihera.
Ubwo rero urasaba yuko twazatumira agatorwasa akagira icyo avuga ku bitekerezo bye nuko abona amatora. Urakoze cyane nibitanga ugire weekend nziza.
Namwe murakoze.
Yereka twakire na Okello. Okello uranumva?
Ndakumva ndakumva bwana by'amakuru.
Komera komera.
Komera cyane ndabasubije biyoye.
Uherereye he Okello?
Ndi pade majyaruguru ya Uganda ku boda ya Uganda na Sudani yetu.
Amakuru ki muri ibyo bice?
Ibi bice ni inzige, region ya ruguru inzige ziri na cyane. Inzige ziri gukora ikintu kibi, ziri kuva region ya Chori ziza hano. Muri jeni yaba gwagwa ugenda Sudan.
None icyo twari turimo tunabivugaho ibyo bijyanye n'inzige tekereza abumvijwe rya Amerika uko bimeze ziraza zite zirangiza imyaka zite ubundi inzige iteye ite isagute.
Ubwo inzige hano abanya Uganda kesi bari kuzikoraho debate cyane. Bari kuvuga ngo batangiye kwandika bavuga none uko zambaye suti zambaye suti za yero bakavuga none ziri kuzanwa na NRA mu yero zita bibitangaza izo ni izabaye nk'ibitekerezo by'abaturage ariko none uko zisa n'inzige urebye irajya gusa nk'isenene ariko iri kuza iri mu mabara abiri hari ziza ari umuhondo hari ziza zifite ibara ritukura ariko uko biri kuvugwa cyane biri kuvuga ko inzige zaba zarakozwe ziva muri biriya bihugu bya Middle East zikaza zikabura ibyo zirya muri biriya bihugu zikaza hano mu Uganda zishaka ibyo zirya nibwo zirimo zigenda zijya Sudani naho zimaze kugerayo ariko muri kano karere ka region ya ruguru zimaze gufa kwito kujya muri district 20 zamaze gukwiramo.
Ibyangiritse bingana iki uburyo zangiza imyaka? Hari urugero ruzwi rw'imyaka imaze zimaze kwangiza?
Ntabwo hari haba gukora icyegeranyo cy'ibimaze kwangirika kubera ko n'igisirikare cya Uganda UPDF kirimo kirazirwanyisa cyane bahakoreshejwe indege n'abafuhira. Indege zirarwanya ariko noneho ntizigire ibyo zangiza cyane zikakomeza zigenda ariko hari n'amagi ziri gutera nayo akaba zikavukamo hakavukamo izindi nzige ariko igisirika uri kureba na budget ya Uganda nayo yabaye nkeya bari kuvuga ngo budget irimo iratsenderamo kubera imbaraga bakoreshaga bari kurwanya inzige bakoresha indege biri kuba nkeya budget nayo yabaye nke ndetse byabaye ugutinya mu Banyayuganda cyane cyane no region ya ruguru ikora ku boda na Sudan.
Aho ngaho rero muri district urimo ya Padel wigiye hepfo gatoya hari district ya Bunyoro nabayemo. Abanyoro bajyaga babona isenene bigeze kuvuga isenene nk'umugisha uvuye mu ijuru kubera ko barazifataga bakadukaranga neza bakatugira agafunguro kaba akakumanywa cyangwa kanijoro kimwe n'inswa byose ntabwo bazitinyaga ntabwo ntabwo abaturage batekereza batariko izinzige ko ziturira imyaka natwe uwazereka aho tubera kaga
ah ntabwo birimo kubera government ya Uganda yashyizeho itangazo muri ibi bice zirimo kutitabira kuba bazinzige kubera umuti barimo bazifuhiza ni umuti urimo ushobora kukugira nk'ingaruka we muntu ziriye ariko noneho imyumvire y'abatuye kano karere ka ruguru barabasha bo kuvuga ngo reka twebwe inzige tuzirye kubera ko ni abantu bakundira inyama cyane ntabwo barobanura ku nyama bakaba bati reka tuzirye ariko igisirikare cya UPDF kikababwira mutabyize inzige kubera zirabatera ibibazo zirabica niko barimo barakumira cyane kuba batazirya.
Okelo, urakoze cyane kuri ayo makuru yerekeranye n'inzige uduhaye. Niba nta kindi gitekerezo wari ufite ushaka kugeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika, reka ngushimire.
Igitekerezo nanjye n'amakuru.
Uretse gatoya, turagaruka. Turakugarukaho, guma ku murongo wa telefone. Reka tubanze twumve Eddy Kenzo muri Semyekozo.
Muri wa Semyekozo bakora.
Komeje kumva radio y'u Rwanda ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Eddy Kenzo no umuririmbyi w'Umugande mu ndirimbo ye Semyekozo ati ubuzima buraryoha iyo umuntu yakoze ati mwe mwese abakoze muri he ngo twishime. Eddy Kenzo rero ndizera ko Kelo nawe wari urimo umuteza amatwi. Irangiza igitekerezo cyawe kugira ngo twakire Stanislas Octave na Frederic barategereje. Nyarutsa igitekerezo cyawe Kelo.
Ndabasha gusamara izinga. Hariho nashaka kuvuga kuri ku magambo yakoreshejwe nuno General Mubaraka Muganga. Ndamunenga ku magambo atari meza yakoresheje. Akenshi abaho warije usanga harimo abategetsi ba Rwanda baterorizinga cyane bavuga amagambo atari meza ugasanga arimo guterorizinga
gutera ubwoba
Kagame ntabwo zikwiriye gukoreshwa muri bibihe batanye bibaza na Uganda nako bikwiriye a
data n'ubwo
n'ikita mihigo
n'ibihe
n'ibigo reka mugire uwo muri mirende kibito twaragukundaga cyane ariko kandi imana niyo nkuru izagukira urubanza kandi izarukira n'abakwishe bibaza kibito nago wiyahuye ariko ubutabera buzaboneka kibito mihigo naramukundaga cyane ariko nakundi byagenda a bwana Joseph Kasoze mvuga ni isi ya none iri mu cyo bita ama abaganda babyitaga yabwa esi eri kubunkeke bwa coronavirus. Coronavirus iba ikibazo gikomeye cyane hano genja nibaza mu mustiki yakoreshejwe na Bill Gates mu G7 yabaye mu biro 2014 ubwo yabwiraga isi ngo mwitege indwara yenda kuza iyo ndwara izaba mu mezi atandatu zita abantu miliyoni 30 mugiye mu spiti zavuzwe na Bill Gates murabanza kwa murabasha kuba mwakumva izo spiti ze ariko nkibaza aya magambo yavuze yaba yerekeranye n'iyi ndwara wenda muzadukurikiranire mukurikirane mumenye imutumenyeshe se tugira abahanga tubona babashe kutubwira se iyi ndwara yavuye he kubera biri kugaragara mu Kenya hari umunyamakuru wafashe ifoto y'ingege yari ivuye China. Iyo ndege yari vuye China ije muri Kenya ariko makorerwa gusuzumwa iki ni ikibazo gikomeye cyane
tumenye
ni bande babiri inyuma urupfu rurihe
kero ingingo nyinshi ariko hari ingingo wavuze numva nshaka kukubazaho wavuze uti amagambo akoreshwa na Perezida Kagame avuga ko by'umubano w'u Rwanda na Uganda amagambo uvuga atari meza na yahe Perezida Kagame yakoresheje
ndibuka amagambo yakoresheje mu gihe bamaraga gufunga imipaka yaravuze ati ntago nzemera ko ntago nzemera gupfukama inde ntago ngisubira mu byose ntago nzemera gupfukama yesi nta muntu nzemera gupfukamira undi ariko noneho ariho amagambo yagiye akoresha akavuga ati igihugu cya umupaka ndawufunze mukufunga
ntabwo ariko ibyo yabivuze okero ntabwo yigeze avuga ko umupaka ufunze ahubwo icyo yavuze yaravuze ati tugira inama abanyarwanda kutajya muri Uganda kuko iyo bagiyeyo ntidushobora kubizeza umutekano
hano ku Uganda bajya bashyira spiti za Kagame yakoresheje afunga imipaka ni ikintu cyababazi cyane mu spiti ze yakoresheje ugasanga arimo guterorizinga East African region mu buryo bidakwiriye spiti ze murazumva murazitaho ngaho muri ibi bibazo biri hagati ya Rwanda na Uganda ntabwo bikwiriye nk'abategetsi bacu nyabona mutubwira amagambo aduhumuriza muduhumurize mureke kutujyanisha n'amahanga nyatwe abanyarwanda turi mu mahanga iyo twumva spiti zikoreshwa n'abategetsi bacu amahanga abandi banyamahanga batangira kutunyuzamo amaso mu buryo butari bwiza.
Okelo urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo turavugana uri Padel mu majyaruguru ya Uganda ukomeze kugira weekend nziza kandi ugize neza gusangira ibitekerezo byawe n'abateze amatwi ijwi rya Amerika ukomeze kumererwa neza.
Nanjye nari mbashimiye ariko kandi bishoboka nari ntashaka kuba natangaza kuri radio kubera nta buhamya buhari bw'ako kanya ndagira muzadutumirize umuntu nashaka kuba navuga ku radio kerete munkuyeho ariko bishobotse twaza kubasha kuvugana nka tukavugana nk'ababyiruko biri kubera hari n'ikintu giteye ubwoba turi kubona muri iyi minsi.
Iyi nimero zawe turazifata hanyuma turaza kukuvugisha urakoze cyane ugire weekend nziza.
Murakoze namwe weekend nziza.
Stanislas ikaza mu kiganiro muri sanga.
Yashire mutagoma ndabashuje cyane mukomere cyane ijwi rya Amerika.
Komera cyane nawe kandi mwakoze kwihangana.
Nta kibazo ndabashuje ndabashimiye ariko amakuru yanjye ngo ni meza ariko ntabwo ari meza cyane kuko ejo bundi kuwa mbere ndabuze umubyeyi wanjye papumbyara yahuye n'impanuka igare riramugonga yitaba Imana.
Yewe komera cyane rwose ihangane iby'isi niko bimeze.
Niko bimeze. Buriya rero nagira ngo mbashimire cyane Amerika amakuru nziza ni meza cyane. Nshimira Pastor Max Karara utwakira, unshimire na Eugenie Mukankusi yabashije kudutumirira abajyanye n'ubuzima mu Rwanda. Ubu ngubu basigaye baraduhaye inzitiramibu, ubu rwose imibu ntabwo ikitudunganya nk'uko byajyaga biba bimeze imbere.
Mm. Batu Fatuwe arakumva ari hariya hakurya ndimo ndamubona mu birahure agomba kuba kumvise kuko ni uguha ijambo Eugenia ari mu gakonje gatoya ariko naza ubutumwa bwawe nzabumugezaho rwose.
Naho ubundi Kigali mu Rwanda tumeze neza, imvura iragwa, izuba rikava, ubu ngubu mu turabagara amasaka bamwe batera n'ibishyimbo byinshi, urumva ko nta kibazo dufite. Nagira ngo mbashimire ijwi rya Amerika, naho nababwira ibintu byinshi cyane. Murakoze cyane Joseph Mutagoma.
Stanislas, urakoze cyane kandi wihangane kuri ibyo byago wagize. Uwiteka akomeze agukomeze wowe n'abawe, ugire weekend nziza.
Murakoze kunyihanganisha.
Ye Octave ikaza mu kiganiro muri sanga.
Bado free.
Amakuru makuru muvandi.
Ni meza.
Uherereye he harya?
Ndi Iowa.
Amakuru muri Iowa.
Amakuru ni meza, tubona kazuba rwose katangiye kuva.
Eh.
Bintu ni byiza rwose mbere kugabanuka.
Aka kabeho numva Washington mwebwe ntabwo ntako mufite.
Oya rwose bo karahari nyine ntabwo wasohoka wambaye t-shirt nkuri i Kigali. Ariko ntawe bya bikote birebire ntabwo turi bwambare uyu munsi.
Nuko nuko nyagasana asingizwe.
Amena. Bo ndahita nkomerezaho umbwira umuntu wavuze ko icyago cy'inzu cyari cyo cyatumye Farawo arekura Abayisirayeli ho ya n'abana b'imfura bari bamaze gupfa.
Eh nari nabimubwiye nanjye Bibiliya yanjye ndayigendana.
Ano kuri kandi ya busa hari none Stanislas no kuri ihangane abakristo twemera ko tuzagera hataba urupfu. Ya hari inkuru y'ijwi rya Amerika nabonye yari yanditse ku rubuga ivuga ko Burundi n'u Rwanda ruri ku rutonde rw'abanyuruza ngo amahera y'abanki y'isi. Naina kizo komenti ni hoya ntibakavuge ngo Burundi n'u Rwanda kuko ubwo n'abaturage bagiye bajye bavuga abategetsi bavuge no mu mazina no mu buryo mwayisesengwe rwose wumvaga hari kuvuga cyane abategetsi b'i Burundi ahantu bagiye bahisha nyine imitahe yabo mu mahanga.
Reka nkubwire icyo kintu ndacyumvise kandi ndi bugutumikire kuko abaturage nta ruhare bagira mu inyerezwa ry'amafaranga nk'ayo ngayo, bikwiye kubazwa abashinzwe kuyacunga no kuyakoresha.
Murakoze cyane. Nukuri noneho kandi n'indi nkuru ni muri Isanga yo kwa kane bari batumiyemo mu witwa Lionel wigisha muri Universite ya Santiago bavuga ku byerekeye n'uburyo ibihugu bya rutura biri kuza muri Afurika cyane.
Yego.
Noneho wasangaga Lionel nanze kujya impaka kubera ko yari umutumire, wasangaga asa nkaho mbese inyungu nyinshi ari ivyo ko Afurika ibona ibyo bihugu biza. Ariko rero njyewe nk'ibitekerezo byanjye ku uyu munsi wawe uduhaye ngo tubitange,
yego,
ntabwo mpakana ko tutungukiramo nk'ubu kuko twabonye interinete, tubona n'indege ndetse tuzi inaha. Ariko ibi bihugu bibigiramo uruhare nako bigiramo inyungu muri Afurika cyane. Nk'urugero usanga iyo bino bihugu hari inyungu biri gukura muri Afurika niyo haba hari intambara, twe mu gihe duhanganye nazo tuhunga tubabara bubona ntacyo bibabwiye. Nagwa nk'urugero buri gihe President Trump cyangwa se Amerika ibivuga Burundi rekura abanyamakuru bafunze urarwanya ntabwo ukurikiza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ariko nategereje ko bagira icyo bavuga ku bwicanyi bwari buri kubereye mu Minembwe muri Congo. Nita mbona ko kubera ko inyungu zabo hari zitabangamirwa ibyo batabiriho. Noneho nita ngaruka kuri Libya, uburyo birirwa bicaye ngo yabuze amahoro. Njye nkeka ko ibyo bakekaga bayirimbura ko bagiye kubona umwanya wo gucukura byanze kuko inyeshyamba zahise zuzuramo zikabara. Mpita nkwibariza ikibazo nk'umunyamakuru usesengura, nk'ubu nk'uwambwira ngo Amerika ishyigikiye inyeshyamba ziri muri Siriya, sinzi icyo ibizishakaho. Niyo mpamvu rero umuntu umbwira ngo ibihugu bya rutura iyo bizi iwacu ngo ni twebwe ari inyungu zacu, nibo ahubwo hari ingorane bagiye kuduteza. Geoffrey, niyo ngiye gusorezaho. Aziya ubu barayitinya kuko irimo abantu biheba bakizirikaho ibisasu bakabatera. Afurika ntibaraza, Geoffrey, kubera abategetsi bacu bimirije imbere gukorana n'ibyo bihugu kandi mbona ntacyo bitumarira twebwe ahubwo kuko baraza bagatwara amafaranga bakubaka amazu imihanda ariko demokarasi yo kuva ku butegetsi vuba guhindura itegeko nshinga ntibabyigire hano kuko abangaba babifite ahubwo bakazana izo ngorane abanyafurika nabo bazabyiga bajye babyizirikaho bose ni vuba kuko nta kindi gisubizo bari kubona.
Yeah. Octave, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo uhaye ijwi rya Amerika. Ukomeze kugira weekend nziza aho ngaho murewa. Frederick ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane, mbanje kubashimira kuba mwashoboye kumpa ijambo gatoya.
Yewe, uherereye hehe?
Gisagara cya Bujumbura.
Namaki aho ngaho Bujumbura.
Ari Bujumbura kwerima amahoro akazuba kiyeho. Iyo harakabi hari kumwe munsi harakabyuba harakugurisha ibitebe. Ego hanyuma ikiyumviro cyanjye nagomba gushyikiriza nagomba nyine nunganire uwo mugenzi wanjye yagiye kuvuga ku bijyanye n'inkuru yavuze bijyanye n'amafaranga anategetsi y'igihugu kiyunduranyiriza baba hawe n'ingurani ya banki y'isi yose hamwe akajya kuyanyegeza mu bindi byarutura byo mu mahanga. Ni kuri ibyo bintu n'ibintu biyabaje cyane iri kuraraba ngaha mu gihugu cyacu ingeni abantu bakinye abantu babura utwo bafungura abantu babura icyo barya abantu bagenda gusa ugasanga n'umuntu aba ari kagerageza ngo akurudi abura aho yitura kugira urumvara bikungene kuyinyenya kuyihere mugabo ugasanga hari abantu banyirirwa amafaranga nkajya kuyigisha bakagasiyanyiriza mu gihugu usanga ari ibintu biteye isoni cyane.
Ariko umuyobozi wanyu aho ngaho yabakuriye inzira ku murima ati niba hari ayo mfite yo bazitwarire, ibyo ntibyagaragaza ko uwe ari umwere?
Ibyo bashobora kuba ari umwere muri mba bakorana ugaca usanga biragiye siko bimeze. Hanyuma ikindi nacyumva nta nkuru nk'iyi ishobora kugirya kariye abantu nk'abagire bazi ko batanga inkuru ariyo nk'akarorero ntushobora kuguha katari kure cyane urabona nk'umuntu ufite igihe aho ari umuntu ibyo b'abarundi atari amafaranga yigeze gufatirwa mu gihugu cy'ubuzima yaba miliyoni menshi y'amarundi icyo gihe ubutumwa niba mu gihugu bwabuze ki mu gihugu cy'ubuzima abantu bajya rimwe ku munsi ushobora kujya na amafaranga nk'aya kabuze. Haba frango mu kintu cyajyana mu burimi cyangwa ikintu cyajyana mu bintu by'ibitebe imbere bya Rusa cyangwa ngo ni ibintu by'ibitebe imbere iyo frango ngo ari ibintu byiza cyane byo kajya gituma ibihugu bisamuka bifata mu buki ani murumva ikintu cy'ibintu bya kabiri urumva gifatanye n'icyo nyine ni ku bintu bijyanye ni ku bintu bijyanye urumva ni ibintu by'igitere cyabaye ubwo cyabaye ku munsi wa mbere. Iravugwa yuko abantu baba barakigize ko bari muri bya rwanda by'imbonera nubwo usanga nimba ari abo bategetsi nimba bari kubashaka kwigingira ku butegetsi bakaba nimba bakoresha abantu bahereza udufaranga kugira irungu bajye barakora ibintu bita
none se
kuri ibicuruzwa ibikorwa by'iterambere.
Ishyaka riri ku butegetsi ryagira nyungu ki mu guteza ikibazo cy'umutekano mu gihugu riyoboye?
Urumva nta nyungu wagira kuko mbwa urumva nta nyungu wagira mbwa urumva uri kuraraba ababazi barabazi nyine barabazi urumva y'abankundi bavuga yararongoye abandi baravuga yuko yari mu rugo rwa rukanyini imbonera
kure. Reka tugushimire Frederic kuri ibyo bitekerezo uhaye ijwi rya
Amerika. Kandi kagira gatatu na kurumva n'akajyanye n'aya mashyirahamwe mpuzamahanga amaoyemi
nyarutsa
amaoyemi urabona bari batanze ikiringo cyabo gushyika itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa bibiri jene yuko ngo aba yahize gutanga amazi imyidondoro y'abakozi bakoresha yuko ngo ibitsina byahize ngo nta moko bakigizwe n'imyidondoro yazo
wagomburumbo ibyo bintu umva nabyo ni kuri mezira nuko nagiye cyane ntwariyo ni cyane ngo amakuru n'igice byabiyamirije umuntu ashoboye akazi umuhakazi nk'umuntu ashoboye akazi inda kurara ubwoko bw'ibintu kumva bose n'abarundi igihe imana ikitwema ntiyateye ivuga ngo ni umuhutu usa nk'uri n'umutwiri bora umuntu ashoboye akazi kuko njyewe nama mbona kefu iyo twituye abantu ngira inda kukwaza ngo ibyo kanaka cyangwa ubwoko bw'ibintu sinda mu madini amwe bantu benda kuraba ngo iryo ni iry'abahutu cyangwa iry'abatutsi tukajya bimwe dusubiraho amasoka mwisi mbona ibyo bintu bokwirirwa barabya ngaho rero ngo bavuge ngo narayo ku ibitsina cyangwa mu kuyashyirahirizwe bijya n'ibintu byinshi byajya mu politiki yabo mbaba reka kuzana amashyirahamwe adaharanira n'ibintu za politiki reka amashyirahamwe adaharanira n'ibintu za politiki agezwe guhuza abantu no kumvikanisha abantu iyo bagiye mu bintu by'amoko y'umuco usanga ariko bakanisha nka bene igihugu.
Frederic urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo ugira umunsi mwiza reka twakire na Theogene
murakoze namwe cyane imana ibahezage
Theogene amakuru amakuru Theogene
ndabumva amakuru ni meza
uherereye he
uherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyabihu
amakuru amakuru muraho muri Nyabihu aho ngaho
Raho kumi akazuba ni kose nta kibazo turashima imana
ibirayi biraboneka
bimeze neza muri mbaga
ibirayi muri Nyabihu biraboneka nta kibazo
ibirayi rwose ikenda ngo ni 220
yampaye ko numva byazamutse cyane
Ibyo ni byazamutse gato ni imisi
haruherutse kumbwira ariko Kigali ko binahenze kurusha aho ngaho uretse ko ariko n'ubundi byahoze Kigali byabaga bihenze kurusha iwanyu
Kigali ho birumvikanye mu murwa
nuko rero
turi ubuno bw'ikirere ntabwo cyari cyane turi aho ko turi n'izwi
nuko rero igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanjye Ese nk'abanyarwanda twese ikibazo cya Uganda n'u Rwanda kiba kiduhangayikishije rwose kuko hari n'abamwe bafite imiryango muri Uganda babuze uko babonana kuvugana nta biba byoroshye ndetse duhora twifuza ko ikibazo cyakemuka iriya nama ya kane igiye kuza kaza bagafungura imipaka rwose nicyo abanyarwanda benshi twifuza
Namwe aho ngaho se byabagizeho ingaruka zigaragara?
Urebye nta ingaruka zabura. Irahari n'ubwo tugerageza kurwana nazo zikagabanuka ariko ntabwo zabura.
Ni nk'izihe?
Ingaruka ibijyanye n'imirire. Ibijyanye n'imirire nangwa se ibindi bikoresho by'ibanze biri kuza kuba bihenze ku isi kubera icyo kibazo. Hala?
Ndakumva.
Nizengizwe igitekerezo cyane.
Yewe urakoze cyane reka twizere ko abashinzwe izo nzego za politiki n'ubuyobozi bazumvikana ibibazo biriho bikavaho mugashobora kongera gusubira uko byari bimeze. Ugira umunsi mwiza Theogene.
Murakoze murakoze kandi icyo kiganiro turagikunda cyane ndabashimiye ko mwazirikanye mukaba mwampamagaye
urakoze cyane aho ngaho inyabihu ukomeze umererwe neza kandi ubasuhuze bose abaho natwe turabakunda reka twakire Steve
halo
amakuru amakuru Steve
amakuru ni meza turashimye
uherere hehe
andi hano Kigali muri Kibagabaga
igitekerezo cyawe
Bana kambana ndamusaba abakunzi b'ibya Amerika.
Yego.
Hanyuma igitekerezo cyanjye harimo n'ikibazo cyanjye ndabaza ku bijyanye na biriya byabaye ibyumbura muri Birara. Nubwo benshi bagiye babivuga ko cyane ariko ni ibintu biteye amakenga. Kumva bamwe barwanya imbonera kuri za teye kugira ngo Mozambique ku izina riri ku nyangamugayo za Senegal zo muri za Gatorwasa abandi bakavuga ngo ni abagwanyi abaye mu Musanera akavuga ngo ni abagira ni imvugo uba wumva zitandukanye kandi zose umuntu agaciro bitewe n'uwo ari we cyane n'icyo bakikoreye. Ayama ikindi kibazo nshaka kubaza gatoya, ndavuga kuyu kuri General Evariste Ndayishimiye. Nenze amaze iminsi akora agendera intara zimwe na zimwe, abanyagihugu bamwe bakababuza imirimo, abanyeshuri ntibige, amasoko ntareme, ngo ni uko yahagendeye. Nenze aba ariko yitwara nka perezida cyangwa nk'aho umenya ari mu myiyamamazo, kandi imyiyamamazo izindi bagafite aratangwa. Cyangwa niba hari niba yaratanguye kugira ngo nkamu banyamakuru mwamubizi mwabiduha ku mucyo kugira ngo abatabizi aho urano bamenye ko iriyamamazo yatanguye. Hanyuma gato sinzi navuga kuri ibi bijyanye na Kizito, bamwe na bamwe bagiye babivuga ku gutandukanye nabyo babizi mwabiduha ku mucyo kugira ngo twumve uko kuri na uko guhagaze muri byose.
Steve, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo, ibyo umbajije bijyanye no kwiyamamaza mu Burundi, amakuru nge mfite nuko bitaratangira ku mugaragaro. Ikindi ku bijyanye n'urupfu rwa Kizito, ibyo twabatangarije hano ku Ijwi rya Amerika ni kuriya twabyumvise, ibindi uko ubibona ku mbuga nkoranyambaga natwe hano ku Ijwi rya Amerika niko tubibona, ariko amakuru twabashije kubona nariya umunyamakuru wacu yabagejejeho kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nk'uko mwayumvise. Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza Steve, ukomeze kugira weekend nziza aho ngaho mu Burundi. Reka nshimire n'abagenzi banjye bamfashije ku buhanga bw'ibyuma no kwegeranya ibi biganiro kuri mikro. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Reka mbasigire Emergency.
Only after the sunrise. Say she gotta go a long time. I remember the fun times. Cause you and me had it one time. All we have is this one life. And call me back when you're online. Calm down when you slow down. Slow down when you calm down. You never know how. Yeah, you know you gotta show mercy, these shoes will make me confess, only a smile make me undress, no time to slow down, we at the club, you better go down, baby, it's dark around, baby, you want me to come out, you know my heart breaks. You stay where you run far away. 20 guys when I come by, oh. You're the one that's just gonna shy away. Oh, you know you're in the life, oh. No battle is all bad, oh. Take it there for me for life, oh. Cause you know we got one life, one life. Yeah, you know you give me no love. Yeah, you know you gotta show me. These streets will make me confess, oh. Only a smile make me undress, oh. No time to slow down, oh. We at the club, you better go down, oh. Baby, it's dark around, baby, you want my sunrise.
Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya